Okay. Nawaomba, nawaomba, msimwagie maji mwanangu. Kuna baridi atapata almonia. Kwa hiyo zamu ya maji, mwagieni pesa mtoto Nadia.
Leo siku ya furaha. Furaha umeona mwaka mwingine. Furaha umeongeza namba nyingine. Leo watu wameja na watu wana furaha, wanakutakia happy birthday.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Aya, kata keki, kata 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 kata. Kata keki mlisho yo, kata kata kata. Kata keki, kata 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 kata. We kata keki mlisho yo, kata kata kata. Ai, Baba Nadia, mlishe keki mwanao. We Mama Nadia, wewe bado sijaona.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday Nadia.
Happy birthday to you.
Happy birthday.